Abashayeli abaningi abadabuka emathebelendi bawela ingulukela besiyafuna impilo entsha eSouth Africa. Ngoba iningi labo lifuthi umculo wabo awunanzwa eZimbabwe. Othizingwabi ungomunye wabaculi bezimbabwe osehlala eGoli. Njalo kulapha sinezela khona ingoma zakhe. Pho wena-ke uqale nini ukucula?
Ngiqale ukucula ngo-year 2000 and umculo wami ngubizwa kuthiwa yi-Afropop and Soul Music.
Iy'ngoma zakho zizwakala zipholile kamnandi. Ulamazala nje amangaki njalo bawamukela njani umculo wakho?
Yilama album amabili, eyokuqala ibizwa kuthiwa Inkondlo Zothando, eyesibili ibizwa kuthiwa Zulu Zulu. Abantu bawuthakazelela kakhulu umculo wami, bayawuthanda and basafuna nokuthi ngiwenze ngiqhubeke ngiye phambili.
Hello, the Friday. Lo mculi we Afro Pop Soul Music or artist Ngwabi. Siphethe ingoma zakhe ezipholileyo ezithoba inhliziyo. Yena usebenza nobani kumntu omnandi kanje?
Kwidlala nje nami lesithathu ngisebenze nobani Lemoyo owe record label ebizwa kuthiwa yiNiche Elements. Ngathi ngafushane abantu abangenisa emculweni ubaba uKhonti Mhlanga, uBabongile Sikhonjwa, uBethi Mnathi, kuye nawe bhuti wami Ezra Jesus Banda, i-contributed a lot in my career.
Othi Zingwabi uyazibhalela ingoma zakhe njalo othi ngeke aphume kwizingoma zakhe ezipholileyo ngoba yizo ezihambelana le voice yakhe. Pho ikusasa yakho ibona njani Ngwabi njengoba kuzinyana ukuthi abantu bathenge ingoma lezi?
Ikusasa lami lokukhanya because sazoyenza more projects, more albums and sazokollaborate namanye ama-artists amakhulu. Balandeli bami nabalaleli ngithi please keep on supporting me. Ngiyabonga i-support yenu eninginikeze yona all these years. Ngiyabonga kakhulu.
Kukhanya ziyamkhiphela umfana kaNgwabi eMzansi. Uthi ngayindawo njalo kucula kusegazini lakhe kakufaniseli. Besiphethele yena othi Zingwabi nomtumo wakhe olohlonzi ecula iy'ngoma ezithobekileyo ezithandwa ngamantombazana. Nikela sithi molo molo ntombi. Akhulumi naloo ntsho njalo iy'ngoma kaothi Zingwabi. Nasikutelo Woza! Woza! Woza Friday! You're going to be a big enemy! You're going to be a big enemy! As a single spy!